Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Kita to ɓoggi jonde ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wal sakirab heeɗiɓe. Cogu ñamduji ɗi ɓoytaki fa hande Bamako ɗo mbiyana ɓeydade ɗum ɗum jeeyoɓe liɗɗiɓe nammetta sanne e ko cogu duwanno ɓeydi ko saabi muɗum ɓe jajati ɓe calkinon no gollude cakti yontere ƴaɓɓide nde. Ley Mali ɗo mbenta kammi wiide sukaɓe lekkuy ɓe ɓe nan jeebo sanne jande dewte alahaali mo goyti saraɓe kañi ardiɓe jande ɓeydoto faamu e ko sawbini ɗum ley journal meɗen. Yewtere meɗen hertani hannde naɓa en banamba ɗo jamar nde woytigui taccugol courant so hooreɓe edema holti mbiyan hokki taccural hucangol hoore dabariji yimɓe kayna metta mbiyan e bonandaji dow machine ngaji mabɓe ɗi gondi sembe kabaru jamani hannde beten 31/04/2022 bisimilla sakiraɓe. Denno faaba lam o itawede fuf fa hannde cogu ñamduji ɗi natiɗi ley lumoji mbiyan kewɗi Bamako oɗo alahaali gurduɗo gilla ɓooyi ɓeydoriki tiɗɗal saabi wolde leydi Ukraine e wi hoñotoɓe yogaɓe ka mbiyan kasen dundu mbiyan jeeyoɓe liɗɗi ɓe litti mette mabɓe sanne e ko cogu dundugol mbiyan ɓeydama e dow kaaki mabɓe ko ndenno keɗɗo ko heɓane dow fastango umragol e Alsisé.
Kulle fuu ɗe yimɓe hasindini muɗum wona ko newi hannde e lumo eɓe kaani fiyande ɗum dabare no yaawi ni yimɓele wonɓe ley ngallure Bamako ne gondi e woytirade kamɓe jagotoɓe wonɓe ley nokkoɓe mbi wona kamɓe gaɗi ɗum toɓe cottoto jatilati sababu muɗum keɗɗen mo kanko noddirtir Alassane Diallo yomo cottoo bitiki hippodrome deeɗo Bamako ɗo
cakoru 50 sikkoro hannde une e joyi temen nayyi maaroji ɗiɗo cugguji muɗum walda won jeeyirteɗi une e tati temeɗe jeɗɗi won goɗɗi jeeyirteɗi une e joyi temdere gambiya ka o kañu unayi nayyi sefa yeyirte maaroji ɗi si muɗum goɗɗi ana to ɗi kilo muɗum yeyirte temdere sefa so tawi fa heew cotta hakke he unayi joyyi sefa ɗum warta cakou
li cekkiti yontere nde kamɓe sottoɓe liɗɗi wonɓe ley nokkoɓe gaɗi murtere mabɓe ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo ɓeydude kabaru duñirɗe ley leydi meɗen ndi keɗɗemo kanko noddirtiɗe karamogo sogore yo kanko laami sottoɓe liɗɗi wonɓe ley nokko o
cuguji ɗi nabbi fa ƴaɓɓiti leyɗe fuu ɓattiɗe leydi alindi deɗon mamuɗum ana yaafi ɓurde leyndi hannde 3,30,000 sefa ɗum waɗirte ɗum ɓeydirike hakke 300,000 sefa ɗum ana tiiɗi sanne minen ka hakkeji amin tan woni komin cewteto.
Gouvernement o holli tiwi tan wonde waɗdo hen immadaraji fa ɓe cakko tampere yimɓele ɓe keɗɗemo kanko noddirteɗo Mohamedou Ouldou Mohamed o yo ministre kumniɗo kabaru jaguji le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
ko heewi kulle ko yimɓe hasindini muɗum le ñalawma hannde o ko fuu fuɗɗi ñakude saabi wolde gonde hakkude leydi Ukraine kañ e Russie dabareji ka ɓamama fewde muɗum fewde oɗo alhaali ɗum won dabareji goɗɗi ɗimi ɓami yalla yimɓele ɓe ana heeɓa sultude
fadde ɗiɗo tiɗallaji kono ayiri banggal tiɗugol kuɗɗeɗe heɓenede jogal wajibi sina yimɓele ɓe muña
sagarma totto haklay madou kawar jam banggal bem ama facebook kadi twitter mandat maire en gotanaɓe mbiyanden ñande noga novembre 2016 ɓe mbiyan ɓeydorama lebbi jeegom mbiyan caggal ɗi lebbi jeego gaɗa ɗi noga e goho livre novembre hitare 2021 mbiyan kanko président transition jaati signini ɗumno noga mai ñande ƴaɓɓiɗu ndu ndenno ko ɗum saria wi banggal moɗɗol ko faam fof ko ɗum jogui halnan en dow oɗo kabaro kanko Adama Amadou Haydara koye ɓende kede façango umarogole Alsisé
iɗum e sariyaji kono ayiɗi banggal lamorɗe le leydi meɗen ndi noon kanko docteur Mori Diallo o hollitiri wiide jangguinowo jande dow wuure o wihi dum manda ɓen ana wawi junnede cile ɗiɗi caggal muɗum ndu le sariyaji ɗi aɗa wawi ƴewtede toon kasen
minen ka min nani haala muɗum mi jihiɗo ɗum saabi wajibi jonka laamu hakkudere o yoppe waɗa golle muɗum ndu ɗatol Mali courant ɓe goni ndu muɗum ɗue tawede muɗum fuu walde amen asso katiko kañum ko aɗo darde muɗum woni fa ham waɗa immadaraji fa o haɓa margal bongal gongal e suudu mairie kati ɗum
fedde nde noddirte mouvement asso katiko holliti yurku yurkuji ko wondi e wadde le suudu mairie kati ndu ɓe mbi wattu jono ɓe paami ko haala ko kako woni immadaraji mabɓe tan yalla ɓe kaɓa e wayde laamu lobbo Mouktari Haydara yomo jokko hoorejo ndeɗo fedde
wawa wiyede fewi saria o yeddama saabi ɗum e jooɗa haala ko yimɓe hawrude muɗum woni ɓeydude sarti mandat yimɓelle gomɓelle conseil de cercle en ɓe fa yetto région aji assemblée nationale leydi ndi ɓami anniya junnude sarti o won saria goto ɓamaɗo mangal muɗum kanankoɓe gomɓe to jomɓe kañum en ndu ana wawi suppude guite mumen yaade ɓe oɗo saria ɓe ɓeyda sarti ko ɓeɗo yimɓelle halfina
micciteɗen wiide iri hitare 2016 saabi tiɗallaji ko woni le leydi meɗen ndi wottiji mere en heɓaka waɗede
kawtal chapana jo itato balla ben nanugol lumo alger lulirgal fiya su hakunde sapo itati sapo jidde juin hitan 2022 alanger ndenno bangal mudum woni ko kawrta wada ma hakunde ministre kumnido jagu e hakkinoga yon hejabe kabaru kebe ben leedi ndi fanda mudun yo landinde ngal do kawrtal e tungude dun adadu himbe le njahobe to ben woni malinkobe be kanko esra jaran wonduto keddan ko heba du façon umar wagol arsisi
fa malinkobe nja kawrtal le ngal do kawrital kudde kewde an kan fienede dabare non kanko noddirteɗo Massoudou Cissé laamiɗo fedde noddirte Apex le leydi meɗen ndi hollitiri wiide ko nayri bangal noɓe jarata du huncinire hoore
il apparaît clairement
tiddalaji ka mata masanni le landinagol amen yaade to woni tiddalaji bilidi e hawrintinde jawdi hokkude keƴaɓe leydi Mali jooɓe kawrtal capan joyi tato bangal kanyidu hono keƴaɓe amen gomɓe to ɓe saɗɗa mumen huncante hoore fa yetto cuuɗi toɓe mbawi yiidude passé oɗo coggu muɗum nabbi sanni no iwi ujunayyi temdere e uinayyi deɓe sefa waɗi faale ñalawma hande o million e uinayyi temdere so tawi tunis air jarata
wajibi sina leydi ndi andina no kuɗɗe muɗum worri noon kanko ministre kumniɗo kabaru jaggoyle leydi ndi o hollitiri wiide le majjo wi faame du yalla hono leydi ndi wondi e lanninirade ƴeewe yalla hono jagotoɓe wonɓele leydi ndi kani tawirede le ngal ɗo kawrital keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mahamoudou Ould Mohamed yo ministre kumniɗo kabaru jagoji le leydi ndi komo sifido hen
ko woni faabagol laamu leydi ndi fewde ɓeeɗo yimɓe cuuɗi gollirɗi fa hewi fuu ana e wimaɓe wajibi kina min ɓeyɗodira juuɗe jonka mi ballodira yimɓele joguiɓe bawɗe walla yimɓele ɓe gala bawɗe hande fayi goto wawa nangude kañum tan lawol wiide heɓan ko yiɗi ɗe mbawi waytidde noɓe gollirtani yalla darne amen sembe muɗum ana mawna sanne li ngal ɗo kawta
sisirmoɓe cuuɓi hitani hikkande yalla hono gollidal hani waɗirde hakkunde leyɗele ɗe noon kanko ambassadeur leydi alangeri le leydi mali ndi o hollitiri wiide o wi leydi mali ndi tawele hen du ana nafa sanne
talkulu leydi ndi dow kabaru ɓe yiri were ɓen ande kese wonno mawɗo e kawrtal hakkunde ministre kumaniɗo e kabaruji e kañe ɓenno mo ngal landini ɓen ministre kumaniɗo e kabaruji ndenna hoorejo ɓenda ndeɗo gollirde holti wiide fanda muɗum yo yalla yirwinde kabaru ande kese leydi mali ndenno caggal kawrtal ngal talkulu yaltinte ndeɗo muɗum ɓen mbawte nawtirede banggal golleji furoba nde dow ɗum welyonki ɓe malinkoɓe Abdoul Kader ki woni hoorejo ndeɗo gollirde économie numérique keɗɗana ko hanni kumafinkeyta dow fasango Oumar Wagol
aujourd'hui que ça soit l'agriculteur dans son
demo kany avocat gondo le bureau mudum fu nyaloma handan haja hono kabaru ande kesede ngori ande kesede kany beedata ko nayri bangal kebal al wayi famande kala ko wayi wadde le nokkule de fur dum beedan lamu odo no worino ko nayri bangal kebe mudum sebde ko nayri bangal talki kany ko nande mudum fu dum tawete le beme ande de kambe yimbe le beedu e paman hono gulliji lamu o worri labal wadde do kala ko paama e fe mbay ngabuddo be me ande be
jewtoton
tajgol kura yirwi sanne ben le ngalure banamba ndena yogabe bangal mudu yogabe holti wiide dum warto sababu bonandaji masingaji mabbe kanyo dun kebe ben rafi kebe ben golleji mabbe ndenno ardibe energie be ka holti wiide ima darna gondi wadede yalla huncande hore ka do tidal kura ben kalifa goitan wono banamba ko ben ke rafi sangu umar wagol adisi
do banama do ko nayri bangal kurangaji di hakkilaji jamaare nde ana fecci so wobbe kollitiri ko heewi woyltiki len ko sakiti ko wobbe kollitiri fa hande ko hani wadede ko ana heewi
banamba do tacugol courant o waddani min tordaji nawdi wakkati fuu so courant o taƴi le jamma ana e hoore amen ngallurde ana wawi hippede hakkilaji amen wona feewi ko juuɗi jonka ana santi tacugol courant o ɓuytike seeɗa
ko nayri bangal lamiɓe kurangaji wonɓe to banamba toɓe ɓe mbi e paami ɗum jaati jamaare nde yaafoɓe eɓe gondi wadde ɗo hen immadaraji du yalla yimɓele ɓe ana keɓa toon kurangaji ɗi no jiɗiri keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mamadou Abdoulaye Traoré yo kanko woni juɓɓino golleji edem to banamba to komo sifido hen
yontere ɓettide mbiɗen gondino fewdude tiɗɗala goto won pan goto gonnoɗo to momi keɓani ɗum jogolal no yawiri groupeŋaji min jogui ɗo kalɗo haala groupe ne fuu ana andi wajibi satu kinaɗi darne kaki majji yogaji itte wayte socce nadu loote ɗum ne wajibi kinami darnaɗi wakkati hakke l'heure goto na minita e capantati so wona ɗum courant o ka ana hokke ɗo yimɓeɓe hono no haniri
holno bannamba worino miccitiɗe wiɗe galluji kewɗe kurangay di antayeli mudo lele di medendi. Uko kali fa goita hebini banamba sijo tamani.
Waka juno te kambiri suka bleku bengala fi yakavere bangal jande deute sarab kenya duna karibu kabar jande fufu na meta bangal mudo. Hulti video sifa jande lele malindi kenya du rafi mbena haybugul suka be wanande sarab wani mbena sababu ido tialaje mamadu samba jalu kwenye kenda fasangu morogole alisisi.
Hono Nelson Mandela wirino leedi jangori kanyum won leedi kebori le leedi meden di wana non dum worri ko hewe suka be fu jabta jangude dewtede ko noddete livre ngaji
chaque enfant qui
suka fu mo wawa jangude kanyum ka place mudo wala ne chuude kol ngaji wajibi kina suka o wawa jangude so njido imade de son ngaji mako so njido famude dewte yo hokete fo jangadi dati fahi fu ana sabin bini ko suka be wawa jangude hande ko
ne sa pas lire
so suka na haja hebude ngalule jande ne wajibi sina janga livre ngaji non kanko no dirte do saja kita lamido suru janginirdo medina kuro nokko no dirte mamadou jara a o hollitiri wite o wattu joni o ko hewe suka be fan kani haybede kebano jangira
ne bakalam
min ka mede janga saato na wana nyende fu chuuri abba ana walla kam min janga ta chuuri so mi yu ecole monira be an rewbe walla ta kam imade ne son ngaji mona an gorko du hajeji mudo an hebi
barala
sarab suka be du jogi darnde mawnde yalla sukabe an jida jangude livre ngaji di non kanko no dirte do buba togola o holitiri wiide
sarabe ana hani haybude sukabe wattu do gondi jangude jamma fu be tayko be yewo so tayi be mbawi janguna so tayi mbawa jangude en baji bina be du jangugol dewte yalla e be jida dum
fa dido tidalaji hebene jogala hewbe taykitobe kay bi jamarnde fu hani wattude lehen koyde mudum en
Bangal Ilmatoire Kan Côte d'Ivoire 2023 mais internet keso ak mel jagabule Mali Eric Sheku Shell ngen Martin Kumpal Jumar Abidende joueur en kanbe fide matchuji idi Ilmatoire dum ni fewde Gabon den Congo Brazzaville Ndiafouron et Soudan du Sud denno dido yubbe indeji di holtama bidi mbeltere fofu daka ko jabbi ko denno ho jottobe holti wi entraîneur keso wala non fi wattu hinade dum no fevri kanon kanko dungé kabar bolo Souleyman Boubou tun ko da holti wi de kabaru ben subagol joueur be kay nafa mona famdi ko buri yo sifa golle kanko entraîneur o kedan ko hanni amsetu gogo touré du fasango Omar Waygulo
kanko Eric Sekou Sel o hebay hono wattu potido sanne sabi dele lewru mehndu o bama watto billiriki mo sanne dum wad sa dewi yubbo inde o nyalawmo hande ko wayliti ko heewi waday li hen wajibi sina o heba wattu ko jewto yalla hono golleji din gorri ko hani mo intindi li hen fu ko mo ina dum wad yubbo inde mo jido nyalawmo hande o wayltere ko heewi waday li hen ka wattu jono ko buri fu nafude
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kabaru jamen kerduji to kita ton hultan wide dewil mu dubi tati yulike le bundu mbentu dende kita gar e wi yimbe ton yo odo suka mbena majji non gila nyande aswere noga go ume ndeno ala nyande ala did noga didi me won ko yita le bundu galle takalambe mabbe ndeno beda ma wide dun nyande mudun fuf sarbe mako wadi sutra mako to yam fulla ton holtan wiide hejaabe laamu e pelle halnan en men gadi totondral hakillaaji nyande ala noga didi leru me do gollidalla hakunde police be pelle gonde tonde den le halaji di commissaire police o ben sefike do imade police be leedi di buru fufu ben de gollide commissaire en tibnan kabaru di to kuchala do hulta wiide ben ko buri millioji temede nay millioji chapande joy sifa nati le madi jangnirde privé baobab e wi jon nuku o ben jaado tun o do nuku ben uditama nyande asere noga go o meto sinsina de do ben den do nedo jangnirde mahande do tar goto ben yo classuji chapande ne saluji goddi joy ben suudu dogotoro nuku ben resugol dereji biro ngaji e kanyi dun taro Sekarang itu tinta kawar jamah anda mesti tonton pasar fufum tadu bermat M Pro Double Post Two Taman Ipoh Org Madno Dom Viambo Trase Trasa Vente Dua Seri Hotel Medan Magazine.